More music at HammondPiano360.com.
Namhlanje angibuya endlini ngisayobuka ijezi we awelele awuyululu hey khona lento engithatha ekuseni ngisesipotini khona lento engivusa ebusuku ngisesipotini ngiyobuka ijezi mina hhayi ngiyobuka ijezi ye I know who it is. Namhlanje nguye ndini ngisayobuka iJezwe. Awelele, awuyolulu, hey. Khona lendi ngithathe ekuseni ngisesipotini. Khona lendi ngusethuki ngisesipotini. Yobuka iJezwe mina, hhayi ngiyobuka iJezwe. Yobuka iJezwe mina, hhayi ngiyobuka iJezwe. Khona lendi ngibuse ekuseni ngisesipotini. Khona lento engibuse ebusuku ngisesipotini. Edlali jivzi, ayi udlali jivzi namhlanje. Edlali jivzi, ayi udlali jivzi namhlanje. Khona lento engibuse ekuseni ngisesipotini. Khona lento engibuse ebusuku ngisesipotini. Edlali jivzi, ayi udlali jivzi namhlanje. Edlali jivzi, ayi udlali jivzi namhlanje. Khona
More music at HamThePiano360.com.